bakumva ku butunzi buyamara nyamara byo sigabiri na utifuza gukunda na 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 ibyo niko biri oya so utabimenya ubwo byicubibona ese niki nakora ku mutima wanjye uhora nintimba niki utabona mbwira mbwira ko turi kumwe kuko nifuza gukundwa by'ukuri telefone zicicikana si utera kunyibagirwa ese inshingano zawe zagiye bitege iyo utashye wicecekera nibwira ko aya